urukundo rw'umukiza ni nk'amazi menshi cyane ameze nk'isoko nziza idudubiza muri we. Yesu ni we uguruye rw'ururembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira. Nababaye iminsi myinshi nasaga n'inyoni yirwa natakiye umwami Yesu nawe ntiyanyirukanye. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira. Yumvira igitangaza yanyogeje ibyaha byose kubera ubwo buntagira ndirimbana umunezero. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubuntu bw'ishagira. Tondo cy'agakiza zagera muri iryo rembo kubera urukundo afite zinjira muri uwo murwa. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira. Iyumvira igitangaza yanyogeje ibyaha byose kubera ubwo buntagira ndirimbana umunezero. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo ubwo buntu bw'ishagira. Igitondo cy'agakiza zagera muri iryo rembo kubera urukundo afite zinjira muri uwo murwa. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira. Yesu ni we uguruye rwa rurembo rwo mu ijuru kugira ngo rwinjiremo kubwo buntu bw'ishagira.